weli faamo wala andal ana darta andal jogiiɗo andal ana darta ɓeydude andal. Ngoonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala gi aduna, mo wala andal yo bumɗo aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna cakkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogi ndimaako. Darten andal, andude andal kañum wawi andude siimuɗum, andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Nden no ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na paamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande gouvernement maagi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Mi jowti pulaku ɗo tawa ɗon leyɗe aduna e heɗade min fuu. Oɗon ngoodi nande programme wiyeteɗo jande dewtere seniinde, iwde e Modibo mo jom andal wiyeteɗo Jivernon Maggi. Suɓaɗo faa yottina on nde jande e fulfulde woni min giɗo moɗon iwde Transworld Radio konngol wayraago. Hettuɗo to masiŋaaji to faa walla on no naniro ngol konngol kañum wiyete Emmanuel Mobitan, omo jowto on faa sanne. Ndenno e ley majjum eɗen ngoni faa hannden yahde yeeso e jande dewtere nde kananke Suleymana tawano ana winda. Andon so wiyete goonga o gorko lamɗo joomiraɗo suɓike ɗum e ley miilo kañum e andal, mo tawama omo hokka mo na du omo hokka ɗum miilooji kañum e ande mawɗe. Andude ko hetti e bangal makko, andude ɓiya aadamanke e hoore mum kañum e andude miilooji muɗum. Sakiraaɓe worɓe rewɓe, lamɗo jooman kañum woni ko hokkata ɓiya aadamanke andal. Ana haani ndenno ñaagoroɗen mo, ana haani tewtiren mo andal yo e ley ñaagunde ɗum waawi heɓaade kañum e gonɗinal. Ɗum woni gonɗinde e ñaagude nde ngooduɗaa waɗde nde. Sakiraaɓe worɓe e rewɓe, ɗiɗo goongaaji ana haani ko anden ɗum. Nden no fadde meɗen yahde yeeso, miɗa yiɗi andon oɗon mbaawi neldude min ɓataakiiji wakkati fuu mo muuyɗon faa keɓen andondiren. Nden no njehen yeeso faa hannden, dewtere seniinde waran hollita en goongaaji mawɗi ɗi kanɗen andude. Lamɗo jooman tawaama ana hollita en e ley dewtere muɗum. So on miccitiima e ley cagite jannde meɗen ƴaɓɓiinde nde, en keɓino faamude yimɓe foccitiiɓe e bomɓe fuu fotu e huunde wootere, ɗum woni mayde kañum e tiiɗal. Nden no sakiraaɓe, heedande e bangal mayde, so ni tergal ɓiya aadamanke waɗaama ley looho naa du ley birille naa du ley luggere, andon dewtere seniinde ana woodi hollitinden ko warta waɗa e cagite. E ley majjum miɗa yiɗi janngen ley ɓataaki kanko Paul o faade e Korintunkoɓe ɗiɗaɓo ɗo suura muɗum joyi aaya jeegom yottaade aaya jettiɗo. Sakiraaɓe, nden no hay faa janngen ɗo mbiɗe suura joyi aaya jeegom faa yottaade aaya jetti iwde ley ɓataaki kanko Paul faade e Korintunkoɓe. Dewtere seniinde anni ko hollititta. Ndenno eɗen jogii hoolaare wakkati fuu, fay so eɗen anndi so ni eɗen keddii e ɗeeɗo terɗe eɗen goɗɗi suudu joomiraaɗo ndu tafon. Sabi ko gonɗinɗen nguurduɗen wana ko njiyaten nguurduɗen. ndenno edin jogi holare kako burani en egude e dedo terde kamari fa kodo yen bangi jomirado ka wadude ko welatamo woni ko burden fu tewtude hodude do e egude do fu fotu sabi ana tilsi en fu ndaroden yeso almasiu fa chareden yalla goto fu ana yobe gollemun mo waduno e aduna so golle lobbo na so golle bondo sakiraabe di gongaaji so wiyede gonga ana hollita en no cagite bi adamanke warta latiro to jango lakara dun sabi an hani ko tinoden wakkati fu battito en lamdo jomirado ndarten anden muyde mudum e sago mudum hedande e gurna meden yalla eden baawa teddinen dum e gonga faddi meden denno yaade yeso sakiraabe min dardan hettudo masingaaji to o walla on hebde faam e adresse amin nadu anditore amen de
so odon jidi famde de do dewtere binde amen ataakiji neldom min e dey reedi Côte d'Ivoire numeroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi filitif 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Den tiab fasane. Nenno njehen yeso. De ngaren imbide ayaj. O sura jetti. Mo kananke Suleimana tawano filinade en andal mudum do o wi do mbide ay jeddido ya nyama burmada nadu nyamduma e weltare de njara ndiyam pegujam weltoda sabi illa ko boyi lamdo joman weltoto e ko gollata sakiraabe worbe rewbe so wiyede gonga dum woni miloji dinan kobe odo aduna be milu wadugol mabbe golleji lobbi tan ana wawi hokkude be natude arjanna tawene wana dum woni tidal bi adamanke e bangal lamdo jomirado tidal mo bi adamanke hani andi tinde waddudo feccitare nadu woditade bi adamanke to lamdo jomirado ina hedani e luttul nadu ina hedani e luttul kongol lamdo jomirado aranewol ngol luttul hebirama e adama kanyum e hawa be idon ne luttanno kongol lamdo jomirado de tawama no ana savi audi bibbe adama ko latiden e li odo aduna fu so atubake so a balejo so a arabo ko tawada e si lenyol fu anda yo e adama kanyum e hawa en fu yaltuden ndenno e ngol luttol woni ko wadi en enen du luttube dum woni junubu an habino e homo fu e meden dum sabi ndenno isa almasiu nelda le odo aduna mo wari mo dawtani kongol lamdongol fa hibbi mo yee torra e bangal majjum torra o waddi mo fa tontede e dow leggal bardugal dum fu wadi sabe jukkungo luttol enen bibbe adam nenno sakiraabe dum wadi so isa almasiu tonta dow leggal bardugal mo rufi iya makko nondu e dow rufal ijja makko ngal omo wawa mo lota lutti meden mo lota lutti bibbe adama kanyum e hawa fu dum woni lenyol adama e hawa fu dum sabi hakkunde dental gondinbe tubaake jatataake balejo jatataake arabo jatataake sabi en fu en goton e kautal meden e Isa almasiu nenno sakiraabe dun sabi ana hani ko kaboden e kanko Isa Almasihu. Dun sabi bi adaman ke fu ina hasindin ni kanyum e hore mudum wara to lamdo jomirado ndardamo yafu muya lutti o illa e adama kanyum e hawa woni ko tawa ana fedi e makko denno hononon tawado ana wada dum e bernde mudum fu sikke wala yalla heban yafu muya lutti sikke wala yalla fuccitare heban wadde hakkunde kanyum e lamdo jomirado tagudo eno denno hononon ana hani so wiyede gonga battitoden e lamdo joman ndarden lamdo joman yafu muya lutti yalla homo fu e meden lamdo ana ƴewira dum neddo cenido ka wonton bibbe adama e le jidal mun en diina tawama ana fedo e kudde godde de yadata e sagol lamdo dun sabi bibbe adama ana mila soni tawama ana wada golleji lobbi sikke wala yalla lamdo joman accan dum en nata arjanna tawene wana dum woni ko dum habidi yo ndartude yafu muya lutti dum woni gondinde e Isa Almasihu e gonga woni ko lamdo jomirado hasindin sabi mo tawama o mo nelda Almasihu Isa hono njawngel le odo aduna fa on rufa ija mudum yalla gondindo e Almasihu fu ana heba yafu muya lutti kanyum e ngurnam keddotodam yo lamdo joman hokku en andude i gongaji kanyum e habbade e mudum wakkati fu nden watta so heben weltade le odo aduna kanyum e jango lakar sabi tawado ana heba tajoro lamdo jomirado yafike dum lutti mudum tawado ana hewta ruhu cenido le ngurna mudum sikke wala yalla heban famude lamdo jomirado yo baba mudum jati yo lamdo hokku en sakirabe tawede e weltare he otonde e lamdo jomirado de yo lamdo faabo en fa hande nden no fadde meden yaade yeso sakirabe min dardan hettudo masingaji to o walla en fooftirde e nanon e wogeji seeda den tiab fasan nenno jonika en garan e biide ay jeenay o aya ina hedan e weltare e bangal dewgal kanan ke Suleimana wi welta e genda mo yidda kaddi ko wurda dum woni ko wurda le odo aduna nyande fu sabi dum woni gedduma e le odo aduna hakkunde gollal maada ngal watta le nange ngal manda ka do hala ko hollititta inde ana hani ko weltoden e le dewgal meden dewgal ko indi dum yo jam kanyum e weltare ka soni tawi wakkati fu tidal dum woni habo e duko e ko nandi e mun en ana e le dewgal so wiyede gonga ana nawa yonki sakiraabe warbe rewbe yo lamdo hokku en tawede eden dewra le dewgal meden homo fu teddina yida genda nadu gora nden woni ko hebaton seyade e le dewgal modon yo lamdo hokku en yade yeso e bangal majju ngaren e mbide ay sappo gollu ko juude ma wawi gollude fu irude e kaddi no juude ma jogiri sembe sabi goddum fu ko hedani golla ko hedani milo ko hedani andal e ko nandi e mudden hebata ko to jango lakar nadu tawata ko ton andon so wiyede gonga dewter senide ana fillano en ko tawa wadde e bangal yimbe maybe e wurbe to jango lakaratu dewter senide ana hollita do mbide sura jene dewtere mandirande dewtere hollede yuhanna nadu yaaya ka do hala bomde do mbide ayo mudum aranudo mbide yide le majjum jangen bamude do mbide ay aran o do sura nden no nane ko kanko yohanna mo tawa fillanade mo wi nden yimin malaika iwiri e kam ina tigi bi gampual luggere luggunde nden e challagul mangol o nangi hunde maunde nandune e pallangal nden woni mboddi arandeeri mbiyetendi ibilisa ina indire seydani o habbi dum haddi duubi ujinere o faddi dum le luggere luggune nden o soki nde o wadi namba e do mayre faata hila yimbe katen fa do haddi duubi ujinere din jotti gada majjum dum ina tilsi o wurtine o yoppe fa boyta seeda aye nay nden yimin jodode laamuji jodibe do majje ben fu hokka bawde sarade yimin du yonkiji di ko mubben ittano sabe ko be cedani isa e hala lamdo be teddinaino hunde maunde nden e toru mayre be jogaki namba mayre du e do tiide mabbe ma e juude mabbe be irtinama be laamodi e almasiu haddi duubi ujinere aye joy maybe heddibe ben irtinaka sana duubi ujinere din fu hebi kibude artube immintinede ben wo goberde irtagol barke e senade ina wodani immintinabe go abongol mayde dida berde den wala bawde do mabbe be latoto almami en nadu hore yottinobe sadaka en gollinobe lamdo jomirado e almasiu be lamdoto e almasiu haddi duubi ujinere nden no sakiraabe worbe rewbe anni gongaji mawdi tawadi ana holle en e le mbide ndedo dewtere so wiyede gonga lamdo joman wala fuko dulli e ko warta wada le odo aduna kanyum e jango lakara dun sabi tawado ana gonini e makko e gonga sikke wala yalla yonki mudum heban waltade yo lamdo hokku en tawede ede ndarto wakkati fu habbade e makko kanyum e ndartude ko fordata e sago makko andon dum fu an hebo le mbide dewtere makko senide nden no fa hande mida yi njehen yeso e le majjum e ngartan e dewtere kananke Suleimana nde fa joni de ngaren e miide aya sappo e go kanko kananke Suleimana mo waran mo udita hunduko makko mo wiide mo yihi kudde le ngeddo nange wawde doddude hokkaka yimbe hoyfube tan wawde jalaade e ley habodu hokkaka yimbe wawbe wolde nadu konube wawbe wolde burudu hokkaka jom en hakkilantebe beyde majjundu jawdi hokkaka yimbe jogibe hakkille kanyum e nyenyube tan moƴƴere du hokkaka jom en ande tan hunde fu yo e lamɗo jomiraɗo woni ko haɓɓodi hunde fu ina haɓɓodi e wakkati muɗum kanyum e nyalande muɗum nden no sakiraɓe worɓe rewɓe so wiyede gonga fay hunde ko laati mere tawaka e ley aduna meɗen o hunde fu ana heɓa laatade e wakkati muɗum no tawa ana fondindire to lamɗo jomiraɗo toni nden no andon ɗum saabi ɓiya adamanke ina hani ko woɗɗito hinni hoore muɗum ina hani ko ɓattito e lamɗo joman de teddina ɗum e ko watta fu yalla moƴƴere e barke lamɗo jomanɗe ana heɓa hewta ɗum no moƴƴiri neɗɗanke ngaren e mbiɗe aya sappo e ɗiɗi neɗɗanke anda wakkati muɗum neɗɗanke ina nandi hono lingu tawangu ana nange ley bubbol ana nandi e pooli nangaɗi e picce ɓiya adamanke so wiyede gonga anda ne tiɗalla naadu bonanda hewtata ɗum ɗum waran tan ɗum saama e muɗum andon ndenno e ley majjum fay hunde laatatako ɓolum ɓalum hunde fuu ana waɗa e wakkati muɗum eno fotiri waɗirde ndenno ko han en wadde woni so ni tiɗalla tawama ana hewta en yo yettude lamɗo jomiraɗo wiide almasihu lamɗo jomiraɗo mi yettima mi barkinima ɗum wonno so on miccitima ko kanko yunusa asukunteje mawɗo tawano ana waɗa ñande tiɗalla hewtimo nde andon jawle makko e ɓiɓɓe makko fuu tawama ana halko ñande wootere mo yetti lamɗo jomiraɗo mo wiide lamɗo woni ko tawa ana hokka mo lamɗo woni ko tawa ana ɓamta ndenno mo yetti lamɗo jomiraɗo mo holliti soni tiɗalla hewtimo naadu soni mo tawama omo hewɓa jawdi yo lamɗo woni ko hokkimo kaa so tiɗalla du hewtimo mo heɓi famde yo lamɗo jomiraɗo woni ko saabi ɗum hewtamo ndenno sakiraɓe ni ɗum wordi ko tawaɗen e muɗum fuu eɗen hani yettude lamɗo joman kaa eɗen hani du haɓade ɗum woni haɓade seyɗani en mbawa haɓirade seyɗani e sembe doole meɗen ɗum woni e sembe calɗi naadu sembe tew yo e ñagunde yo e jiccagol yo e woytade e lamɗo jomiraɗo woni ko mbawirɗen haɓade seyɗani nden no sakiraɓe yo lamɗo hokku en famude ɗiɗo gongaji kañum e yaade yeso e muɗum fadde meɗen yaade yeso mi dardan hettuɗo masiŋaji to o walla en foftirde e nananɗe wogeji seeɗa Thank you. kutiyaba fasanne. Ngaren emide aya sappo enay, iude e sura jenay, deotere nde kananke Suleimana tawa vindude. Mo waran mo halda emeden e bandul. Neno bandungul anni. Mo vi ana wonno ngalluwel. Yimpe seet atam wonno le maggel. Ka kananke mawdo mo jom dole wari fa hipponde. Mo wari mo yotti. Andon so viede gonga non un wordi so en ƴeewi fa gasi e bangal odo aduna. Waran nyande gom. Kananke mawdo immoto laamo odo aduna. Fa haɓo lamɗo jomirado. Njehen yeso de ngaren e mbiɗe aya sappo e joyi. Mo holliti e ley ngel galluwel pamari ana wonno du gorko misikinaajo ka jogiɗo hakkille. Ɗon mo danni ngendi ndi e hakkilantaako makko. Ka fay goto heɓaali micciti ko kabaru o gorko miskinaajo. Sakiraaɓe, homo woni ko tawa ana wara ley oɗo aduna faa itta ɗum hakkunde peɗeeli seyɗaani. Nde wonno seyɗaani woni ko tawa ana laami oɗo aduna. Ka Isa Almasihu tawaama ana jippo ley oɗo aduna. Mo wari hono ɓingel keccel, mo tawaama du omo rime ley hoggo baali. Nden no andon so wiyeede goonga mo leyɗini hoore makko. Wonde mo tawa omo wiya ɓiya Adama wooda nokku fuu to lelna hoore muɗum. Andon yo haala makko mo haalanno. Isa Almasihu wari ley oɗo aduna nde wonno kañum woni mo jom bawɗe fuu o. Ka yimɓe hewɓe tawaka ana jokka mo. Nenno an giɗo heɗiɗo kam, miɗa yiɗi anda Isa Almasihu ana woodanima andu. Mo wari faa mo itte e maccungaku seyɗaani kañum e maccungaku lutti. An tan woni ko jeyi jaɓude gonɗinde e makko e goonga, yalla aɗa heɓa ngurdam keddotoɗam. Tama aɗa jaɓa gonɗinde e makko. Ndenno miɗa ndaarde turoɗa joni to wonɗaɗo, nyagoɗa lamɗo joman yaafe luttima. Anda sikke wala mo yaafete. Yo lamɗo hokke jam e dow alhorma Isa Almasihu. Amina.
Ko kettiniɗo joni ko yo iwde e suudu radio Transworld Radio. Anni anditoade amen 06 DP 2131 Abidjan 06 et Soudou Radio Transmor Radio. Le lampe hollu en wakati goto kasel tawe e en nguri e en chelli chete chete chiri koy kam.